melithi msha ngalalisho umuntu ufanele khasha zwe uyezwa ngulume igamelithi msha ngalalisho umuntu ufanele khasha zwe uyezwa ngulume igamelithi msha ngalalisho umuntu ufanele khasha zwe uyezwa ngulume.
Where's the moon?